bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda.
Bayayazi yini bonke abantu le ndaba emnandi kangaka amadoda.
Uma
kuguquka izinhliziyo kwabaseNingizimu Afrika.
Kuye
kwaqoqa umhlaba wonke.
Kuye
kwajabula umhlaba wonke. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, self-control, faithfulness, patience, kindness, generosity. Generosity.
Uma
kuguquka izinhliziyo kwabaseNingizimu Afrika.
Kuye
kwaqoqa umhlaba wonke.
Kuye
kwajabula umhlaba wonke.
But
South Africa entsha. Abehlule kuNkulunkulu, abehlule. Abehlule kuNkulunkulu, abehlule. Abehlule kuNkulunkulu, abehlule. Abehlule kuNkulunkulu.
Umnandi
kwela kithi mnandi.
Hallelujah.